get up together.
Chana chama mama, chana 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 chama mama, get up together.
Hebi afe babi fe ko tuliru, hebi afe babi leke otova wano. Yagala bo yagala nze tuliru, command them, remind them. Jealousy take over baby tova wano. Dunia ya kweli ina mapambano, for me for you baby siva wano. Command them, remind them.
Mwana wa mama,
jira jira,
mwana 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 wa mama. Chana 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 chama mama,
get up together.
Ofana na mama,
get up together.
Nina kulupa yewe wa mama,
get up together.
Chana chama mama, chana 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 chama mama,
get up together.
Chibini chabudi yu appetizer. Wagala vya dala siriba humanizer. Baby I'm just an organizer.
Nene vaipa tunule kafe babi wano. Hebi afe babi leke otoma wano. Yagala bo yagala nze tulimuru. Command them, remind them.
Mwana wa mama,
jira jira.
Mwana 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 wa mama,
jira tugende.
Chana cha mama, chana 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 cha mama,
jira tugende.
Wafana na mama,
jira jira.
Mina kulupa yuwe wa mama,
jira tugende.
Chana cha mama, chana 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 cha mama,
jira tugende.
Mwana wa mama,
jira jira.
Mwana 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 wa mama,
jira tugende.
Chana cha mama, chana 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 cha mama,
jira tugende.
Wafana na mama,
jira jira.
Mina kulupa yuwe wa mama,
jira tugende.
com.